Yeah, yeah. Ah. Min kona gat na demi yangu kona bats. Si bat, napenda nikidunga nganga. Hiyo dat to si catch. Unapewa mechi o perform. Why? Unapewa mechi o perform. Why? Styles ni deadly kila aina. Unapata leo o perform. Why? Unapewa mechi o perform. Why? Unapewa mechi o perform. Why? Styles ni deadly kila aina. Unapata leo o perform. Why?
Sneaky link attached. Nashindwa why? Naichapa ndo na chuck. I'm just that kind of guy. Na weka ntema kidogo njazi wa karai. Makofi ni kizaba ni mazaba zaba zai. Big spoon, marago on my plate. Zina kelele, I just wanna get a taste. No more cream for your cake. Sinaga masi, I can make you say woshe. Kiuno yo kiuno yo kiuno yo kiu. Kwa DJ unadunda, sinapenda ukijidu. Kama siso, mkiwa chini woko juu. After lika ni mabugu.
Unapewa mechi o perform, why? Unapewa mechi o perform, why? Styles ni deadly kila aina. Unapata leo perform, why? Unapewa mechi o perform, why? Unapewa mechi o perform, why? Styles ni deadly kila aina. Unapata leo perform, why?
Painting mali safi ya dichuma ina blush. Anageuza kukudenja kwa 1 minute man. Denda ah yeah. Vila na ak nisha mwaga na tabado siko in it fam. Love language yake nao ni physical touch. Anakupea mechi safi yani vile inafaa. Styles ni deadly utachizi jama. Peng ni mpole but hobby yake ushera. Kujigas atimuki ni penda perform. Wherever whenever toki sundia kwa choma. Ati baby mini pro akaniambia ni mshow. Hata dakika ijaisha nisha mwagadi so.
Unapewa mechi o perform, why? Unapewa mechi o perform, why? Styles ni deadly kila aina. Unapata leo o perform, why? Unapewa mechi o perform, why? Unapewa mechi o perform, why? Styles ni deadly kila aina. Unapata leo o perform, why?
Who am I? Ololo, 1 minute man. Stingo moja inatosha dem, deal with that. Nitoke nipige kazi, alafu unataka nikupe Thanksgiving nut. Mina wewe nikimwaga ndani, uka enjoy baby na sita fadhali. Tukachapa mechi bana hadi finali. Sai unadai ati mini boy flani. Siku perform sana ati siku wanapawa. Venye tulichocha na manzi utapagawa. Hisi ndogo manze hini long tower. Style deli ai boy eka lawama.
Min kona gat na demi yangu ako na bats. Si bat, napenda nikidunga nganga. Hiyo dat to si catch. Unapewa mechi o perform, why? Unapewa mechi o perform, why? Styles ni deadly kila aina. Unapata leo o perform, why? Unapewa mechi o perform, why? Unapewa mechi o perform, why? Styles ni deadly kila aina. Unapata leo o perform, why?